Oh my, oh my. Yeah, na ningekuwa nataka young king gesha mwambia father country nipatie. Mana mi ufanya siyo mnavotaka nye. Na niliongea na simba nkamwambia wakanyagie. Bisha uno tandala kufanyizie. Mistali nateleza ganda landis. Nafanya toto kiko tabasam Babylon beast. Sina views kama breeze out breeze. Ila was born to shine kama nangu beat wanga la twist. Tena wambia wana wamtani kwako misi paki poda. Nikiwa ghetto ni mitungi wasitaki soda. Izo itikadi zako za kishwa zibaki goba. Nimesha fanya uvuke boda. Now get off my fucking shoulder. For now I'm the best young rapper taka utaki. Young killer pia ni rapper flani noma kiro safi. Nashukuru Mungu mambo mekwa safi. Msafi na waka utasema cheni za konde boy mjeshi. Ngata ungatwe lianzishe ufatwe wenzako atulembi. Nasaka mkate paka upakwe umeme ukatwe. Ushikwe upakatwe uliwe na mate. Itikadi za jabu kama hizo sina. Maneno mengi ya nini kama unanweza pima. Mtu moja ilo tasema kikosi cha pina. Bolo nivunje mguu kuliko kunvunjia heshima. Ndo maana napita kidoni. Like I'm boss, yeah. Like I'm boss, now nisomi. Sielewaki, yeah. Like I'm ghost, nakimbiza woni. Namuliza moni, vipi majengo sokoni na pepe samboni. Nafanya wadudu wenjao napita tumboni. Nikiwa high, wanna pizza like I'm fucking off. Maringo mengi yani like my name is Casanova. Bring brings in a man who cuts off any mjomba, that's for sure. And all the dating girls like Beyonce over. Kwanza natoka shkopa, shpapi makopa kopa. Mask off, show my face, hakuna nachogopa. Sina za kuropoka, nikikana magenge na moka. Nyogu mendeleni kufoka, nikitoka mtoka na moka. Monday to Sunday, ni my way no fun day. Rule number one is no popo, I'm fun day. Mziki wa OMG ni threesome, dio Monday. Weleta ucho kwako, ukutane na kipande. Kasi nano na wacho my bro, yo, where did know. Kimi chano, nimekwenda age, yeah, I'm getting old. Mashindano wanna shit at me, waga story bro. Keep on hunting, other nigga they just keep it. Oh shit, kumbona nigga kuchana. Oh shit, persona pewa na mama. Oh shit, mtoto wa kiume pambana. Sio nongo pia wasichana. Shout out to Kali, respect the OG. We out here, we out here. Rooftop PNT, baby. Army words, army words. Couple, couple. Tell you, tell you. Petty money roster, roster.